kujiweka mapambo, unajua kuyafanya mambo, unajua kujiweka kando na mbaya tabia. Moyoni mwangu nayatoma fundo, siwezi ishi kufuata mkumbo. Baby wewe umewazidi ng'ambo kwa mvuto asilia. Wanaowasifia gaindia eti kwamba wanavutia, baby wewe ndo wajakujua maana wanakosea. Nilishawachunguza kama Korea, shepu joto vinaperea, anisimama kitetea. Umebarikiwa, I'm all for you pepe, I'm all for you pepe. I'm all for you pepe, I'm all for you pepe. I have never known.
I'm all for you, baby.
I never.